ay, 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 ay.
Oh, yeah.
Ay, 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 ay.
Alexis on the beat.
Oh, yeah.
From Monday to Monday, nasikia niko free.
Oh, yeah.
Salvation ya jaja, nasikia niko free. Niko free kama nyonde juya he wa, niko free dhambi nilisamehe wa, niko free kama three ya mkubwa wa polisi, hakuna roadblock njia pe wa, the Lord is my shepherd. Niko free kama ngombe za mtaani, wake na kula pepa, sijali kumekauka hakuna majani, jasho na chia vepa, atu sweat tukiona mtiani. Si baba metu shape up, sikitona hizo ndizo zina panic. Kuna venye nadai nidu nidu kitu
moja,
kili yangu mwili yangu iku sifu.
Oja,
from Monday to Monday nasikia niko free.
Oja,
salvation ya jaja nasikia niko free. Hard work base, show me a rich donkey, yeah. By the way, kwake misi toki, yeah. Nashindaga indoors, nafunga ma windows. Baba, praise, paka kili noki.
Nam siki siki, nam siki siki.
Good night.
Alam siki siki, nam siki siki.
Kawelewe.
I'm shiki shiki, I'm shiki shiki.
Jesus running.
Ma city city, ma city city.
Yani nasema, yani nasema, we do everything, he's in my joke. I gotta say that, I gotta say that, kwa he's in my team, we're when you go, yes. Hakuna venye, hakuna venye venye neza think me nitoroke. Napenda venye, napenda venye venye umenishika na feel okay.
Ay, 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 ay.
Oh, yeah.
Ay, ay, ay.